Morris Records.
Mara kaza, gidi giga, tumeseja. Kama unataka mtoto gongwaza, hakuna kunengeneneka kaza. Uwezi kuwa bimbi, mfirigimbi na mkwara uchimbi. Nijitifotati na tukuku na nageto ndo vakariki njani mkichi. Na hata bogu kuti
Wele survivor.
Yes, jua rina waka, mbua inanyesha. Kai zara ndo binya, yani za kichina china. Njia hii ni njia ya kumtia mamba loba. Au kumpa kichwa simba bidu ujipange. Na sio waga, ni mwendo kuvuja taya. Ndana jumbo kempo fire, mbua haya. Aha, jifunza kuitoro mbaya. Ni makondeko only ndani ya nori. Umesikia sorry, so koma, endless. Batikani kwa wapesi kwenye mtandao wa kijeshi lete. Kama mwanda ushinde kesi, wabaki na upumbavu mina tatu pia. Ushindi siku kopi pompi au kipompi depa mpamba kaka. Inabidi kujipanga kanga.
Vantete vakun Tanzania.
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 Check it out.
Check it out.
Come on, give me see.
Come on. Come on.
Come on. Come on. Come on.
Bunifu, ni mwige 50 wakati maisha yangu mwenye sangari la site hapa mkuu kati kipanga na nazi uswazi kati kwa kati kibati shatu fundi kwa mzee kidiazi taki ganzi bado tuwe na chonga na boronga si tunasonga ni TMK 4-4-2-3-3-4 toka uko mtindo gali funza kepe nyani mkuu wapate msitu agenda eka msosi nyani haoni kundure nani na mla hadhara ni nyani. Koma, wasali yangu kunyesha lakini maji haonekani. Ni vigi langwaji vya Temeke na sio maneno ya Marekani. Ya kumtesa Gaddafi na kumua hadharani. Jicho kumchanga nwe miwani, ajia fani. I know you 26, but myself 27. So you drop the gun down, kanjani.
Wena chesana maiburu kikaburu.
Goma mlapokolo wa ukae buruburu. Mwendo time, nipitro lebe, tukupu the time. Shambari, unaposhika suruari. Kwanza mzazi, lete nari. Kapa mawe na matofari. Plus ganzi kariri, kimentariri. Ile ile, asubuhi ugoro nsherehe kwa faza muza. Yani tide, tivute jambe, tinye tikalali. Mbona are.
Music, baby.
Harris Records.